Barasama, fish. Big up my daughter Nero. Walomsajja yakwata ante omusajja omukulu naleta ebikuta nabisawo naleta akatebe nakasawo najjamu empale nga nze mulaba bambe nte olw'obutamanya yasala tosi omusajja omukulu nawalampente yawalampente climbing the cow. Bambi omulala Yegomba nkoko, yegomba enva, yagoba enkoko, natuyana, bambi enkoko, nebajikwata, benkoko bambi ya complaininga, teyayambala, yasiga slim, nze mpasa abantu, nasiga slim, nekabotongoko,
Ono yali muniga, yegombe chiriga.
Yete ya chigoba. Echiriga chali steady. Omusajja omukulu, nachweweta. Kumasavu gachecho. Echiriga bambi, nacho techavao. Omusajja omukulu, nachwenjula. Omchira guacho. Echiriga nechitega, nechimulinda bambi. Nachingira, nechimunyuerezayo. Natuyana, munyambe. Echiriga bambi, chakaba.
Weba, Molina, Buchanga batukwata, Ono Molina, Weba.
Balire mumbalire,
Walomsajja, yakwata ante, omusajja omukulu, naleta ebikuta, nabisawo, naleta akatebe, nakasawo, najjamu empale, nga nze mulaba, bambe nte, olw'obutamanya, yasala tosi, omusajja omukulu, nawalampente, yawalampente, climbing the cow.
Balire mumbalire, tulire mu, balire mumbalire, tulire mu, batapire.